Madam Speaker, the President of the United States.
Ameriki jamana nyama ye aka ladala la seli damne. Ameriki jamana ka foroba franka kulu alebe la halamuna. Nina kalafli san mouan ani mouan okonona la ka hakili to aka fanga yere kofo okuma ula san bafla ani tan ani woro.
3 years ago we launched the great
Niya san sabade an wika jo badike wala staka Ameriki la propo ya tuni ka segiko. Bishuna menanjo au nyama ka jabi kengerne unda au kloka.
Wasablonso muya ka fanga draki ala berbereton demokrat olufe ni ate kaloflabo kosebe Trump adama tumfiu aka kiriko kumala nga amasonka wasadenso flana onyemro Nancy Pelosi fo akelenka tegebo kabafo Trump aliye akakuma sinsi Ameriki jamana ka soro oyiriwali koka.
If we hadn't
nan tuma jenna fasrostra saneni fere la ni koromunu tumbe ne dara pangamunka yelema jemgo kuntena amerikin na fasrosa ani jen saneni fere se baya seriatre amedom na kombi
samba fla ani mura jamana nyemgo fanga nyini o masuriala Trump aliye kemekeme sarala kurubinani ani kononton Odisoro, jamana deunka jatela. Aka la seli kuma abula, jamana konola politikiko kan. Inafo, jamana joli minaw, ani kenya babu, ani danganiali, ku Ameriki jamana bine kokodo, coronavirus ale jangaro o keleli kola.
We are coordinating.
Ani sin jamana nyemogo beka barake nyogon kerefe, coronavirus I banakise kan. Nega fanga konona mogo bina bara chaman sisi singa, wala saka seka jamana deun kisika bo ni bana juguima.
Trump ye aka fanga, takachugoya, lanyini gele un chaman kumake, Ameriki jamana ka kenemako o boloka. Inafo, wule wule, blalin krenkirele yala, Venezuela jamana nyemama, ni oye huyang guyado.
All Americans are united.
Ameriki na kona mgo befralenu Venezuela ka uka wulika jola wala saka seka yere mayoronya sinsi ikwa jamana kono. Jamana kono na hakina socialism be jamana chi.
Iran jamana ka jalatikiba General Qasim Soleimani ale ni kene karaba boli ofana kera la selim wakati doye.
Iran jamana fanga tariku kanga fudesiri uka mashiba mugujugu nuclear glani feraula uka jamana kono uka saya ani cheni ni kujugu bla benin dabla jie kono
because of our powerful sanctions the Iranian economy is doing very very poorly.
Trump ale la selike ko aka fanga yi fere kura usoro yasa ben obseka lawale ya chugumna arabudugu ani bani israela o fanfelala.
Recognizing
hakina jina la nyini fefe nyini nakateme ashima sirasro anka anka wulika jode kia tukuni kosebe ani hakili falim falim ani nyoko nyeo wala saka seka sikidaim basigi anika koke kom miseka ato yen sikidala mogo demiseni ma milion chama miseka yele masoro chukumna wala saka seka sini nyesiki nyumandi uma.
Gretchen Whitmer ni ale Michigan kafo nyomoye ni ale yoroye mumbi sunga jore gelensoro san bafla ani mura o jamana tigi nyinini kola ye jabili labanke akaton demokratu Trump ka la seli o kofelala.
Bullying people dama gabalia fanga bila likola utisika ketwa buye kaira kafoko ayemunu foko lubedini nyira wali mafene kaira kafoko akamana gane tundu anya koloti ala kafo kumaka munu koni bora adakon ulutye kumaka sabatile unye ani fene ahaklina ufene uluna alame ba uka ahaklina ulu bet metale nyonfe ama demokratu ufene kategere kame akafaso kunga nku kuma gele munu na adasire uluma nodunye bela jeli fene jekodi kada uluka ama fembaye mi koni be faso tanye bara nyumanya tegedi nyonfe.
Wakati muna Donald Trump be aka la seli labana wasaden blon o nyemoro Nancy Pelosi ye seven fura muntun dira ama faraflaye niye tamasere mumbe aira ko politiki manka fanga drakili ama ban alibi ni tomba flani nyonche